With your boy, Baba,
Mr. LG.
Mama got you selling it, Kana. Moya to funja kawanya. You lay what you selling, Changanya. So it was Leo Junga Sana.
Sini wake kwenye jene.